Kichekea usoni moyoni sikona nchukia kia ya rohona kifika koni weze zuya zuya Tom demoni mnikome mnisome skia skia Stack and chome stack team karome kusinzia nzia Sijali nyomi inafanya mjone na chie chio Sinipangecha kuimba ili mashabiki mteke Kikangoni ntangia ndotoni pia Unachotaka kukisikia akijui paka nkilete Ukiwa na shenu nyi viburi kwa kwa taminia Ukiwa gizana takivuli chako kukimbia huh? Kwani unafikishinga api kona shikajwa kununua tanuliwa so ya happy So taki, so trusty, hand party, none touch Kwa na shikajwa zugaji, kisa mifogo tu Una mans, una mtrust, asha pass, una was Ofasa dwasi jambaz, kisa na shobo tu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu
Goddess Nili kutrust huku nipa licho tegemea I heard you sad so watu walicho kusemea Labda ningejifunza kwa walo nitangulia Kakupa chance nikijua utanipendelea Tamtrust vipi mtu ambaye hana hofu ya mungu Na kwenye dini unajua kafiri hana ndugu Kwa wongo unabongo kwa kweli unajitia bubu So wa moto so wa badidi upo vugu vugu Ogopa sana mtu anayesema trust me Wengi wanafiki walishia kuni trash me Sitaji marafiki na mini watu watatu Me, myself and I, nye wengine aku Boro unge nitapeli pesa Menitapeli moyo nkasahau mana kupenda Menisha wishi nkupe moyo nkakata ukasisitiza Nkakubali nkakupa leo na niumiza Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu